tulipotoka baby ni mbali, tunapokwenda mbali, tumevuka mito mabahari mimi na we. Na kuna wanga wasiotukubali, walisema tutofika mbali, ona Mungu katupa kibali mimi na we. Baby janja janja sina, mimi nimemaliza, nimekuwa mtu mzima, nimekuwa kola kola sina, nimeshamaliza, sasa najielewa, najijua. Hata muniulize ba sawa, ni sawa, ni sawa. Hata kose pesa nikikuona wewe hapo ni sawa, ni sawa. Baby love you, I love you, we I love you. Oh baby love you, I love you, we I love you, my baby.
Jee wasali, sijui kama mnaona, nadekezwa ona, najaliwa ona, penzi limenona. Eti kila kona naicheza ngoma, nabusiwa mwa mwa. Akinitaka ananita
baby,
ananita
honey,
ananita
sweetie,
ananita. Akinitaka ananita
baby,
ananita
honey,
ananita
sweetie,
ananita
baby.
Slicer.